www.bjaja.com.
Nze nsanyuse nnyo bonkubidde lero kasimuko ekirowoozo nkyakirina ye kati ate ŋŋaane ntya kinsuza ntya nnyo ŋonnese nze ne nkuba obulango bangaali mu ddungu ewatali yaddo tuzza otwokya jukira nkagambo kaako kampi katono kansiiwa ng'obuma bw'empisa era ebintu byebyo byankuba nnyo
katitokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika katitokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika
bamanyi gyembaze wala nnyo bankuza bulungi ate negonjibwa byesisobola ze mbivaako kuba binnumya omutima okamala naye wansobera walyaki anumyanga ateera bwenzira buli lwe nkulaba nsanyukirawo ndowooza katonda yakundeetera jukira akagambo kaako kampi katono kankubanga mu magwa empiso era ebintu byebyo byankuba nnyo
kati tokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika kati tokendeeza tokyusanga
nandiba mutima gwo olunaku luli kyannondwaza kabanga lumu enjala oba muto nga talina nnywanjo nze kati munkola ennyangu kanyangu wenkunani kakaweta abafere tebatuse mabega kuba kimanyi banja bansinga nze jukira akagambo kaako kampi katono kansiiwa ng'obumwa bw'empiso era ebintu byebyo byankuba nnyo ono
kati tokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika kati tokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika kati tokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika kati tokendeeza.
www.mp3ugandanmusic.com